barua yako nimekwisha ipata shef.
Bizode. Hey Tom, welcome to the future, baby. Rap rumba na chakache. We mtumu wa chains kwanza. Mi mtume wa hii culture. Kauli kwamba we mtumu nisha chapa. Ala salala uwa sala. Salando kwanza kabla swala. Dalila mastanzas. Keti chini kwanza. Uwezani na hizi standards. Kimia nikibanja. Sauti nikipaza. Niyo hanga toka Nyanza. Tushafika Mwanza. Nyerere nataja. Arusha 6-7, rada chafu bana. Sina shama London, mkoloni atahama. Pweza nikizama, pull up in the spot, but all the bunnies hop up. Number 8 top notch, ay, dropping rivals on arrival. Ay, come on coca beba bible. Ay, me you shoot bila tripod. Rap G.O.D, musijali nye disciples. Rap rumba na chakacha. We mtumo vua chains kwanza. Mi mtume wa hii culture. Kauli kwamba we mtumba ulisha chapa. Rap rumba na chakati. We mtumo vua chains kwanza. Mi mtume wa hii culture. Kauli kwamba we mtumba ulisha chapa. Gravity down, hawezi resist. Mbona napenda wala meju misi resist. Napenda ladies though, basi tuende disco. Alafu ni cheapo, rather not the beast. Lucifer I'm lit, puppy on the shit. Dakuchia I, mama on my sleeves. Papa on the street, I'm a big deal. Am I fit big, you know what I mean. Motherland, unabonga na borigino. Really though, I'm neat like a Philly flow. Religion, pop, JP, Jilly mod. Really dope, they praise me, I'm really good. MC when I ROC. With my J's on Empire State, I'm really hove. I create men like the gods do. Look at my son, peace, love, but I'm strapped too. I got a gun. Rap rumba na chakacha. We mtumo vua chains kwanza. Mi mtume wa hii culture. Kauli kwamba we mtumba ulisha chapa. Rap rumba na chakacha. We mtumo vua chains kwanza. Mi mtume wa hii culture. Kauli kwamba we mtumba ulisha chapa. Hey Tom, yeah bana ji. Uko tastini na maji jo. Napenda manzi ana maringo. Mary Jane tuli maringo. Shout out to the first lady wa Papi Don. The messenger. Rather not the messenger. The messenger. Buddha. Rather not the messenger. Mi mtume.